tlola pelo ya me ke go tlhoka na bophelo jwa me sika wa ntshia sika wa ntshia ke le don't go You're the best, simply the best. Don't go away, please don't go. Don't go away, don't go. I need you in my life. Don't go away, don't go. I need you in my life. Dagutinga baby. Taji wewe, nishina we milela need you my love.
Baby you know ya kutika, telugu tunga nishi. Mena nawe, spuma kutestanu sang. I remember those days when we never used to have anything. We were there for each other, used to care for one another. Asika sululiki ngaze
Wewe, nishina wewe, milela nijumbaya
Sika wansia
Kupata majaliwa, nidhika na gawa mumba Ugali bamia, kesho wali kuku mchumba Chonde usije nikimbia, mzako na saga mumba Wenda magu watachia, nasitushike vumba Wendo tulizo la roo Nafsi na mwili vishalizia Baby don't go Ya watabili ya katimia Upeti mkizi oyami Ewe na standwa sami Please baby don't go
Don't go away